mikorere y'amasa yongera n'akazi kariyongera kandi umusaruro ukinje rero rwose numva ko nta kibazo kuba amasaha bayongera ahubwo bakoze biraza guhinduka kubera ko iyo umuntu amasaha yongeye y'akazi kandi umuntu akora ibintu neza atuje amasaha y'abantu bagataha bakagera mu rugo amahoro rwose ndumva biraza guhinduka neza ingamba ni ugukomeza kubahiriza amabwiriza ya covid kuko iyo tugize nubwo amasaha bayongere ntabwo covid yarangiye iracyahari rero nubwo bayongere tuzayubahiriza kandi turushaho no kurwanya covid kugira ngo icyorezo tugitsinde gishire
wowe ubonye bahinduye amasaha y'imikorere wabyakiriye ute
wabyakiriye neza cyane
kubera
ko bongereye amasaha twatahaga kare saa tatu hari hakiri kare cyane abantu bataragera mu rugo ariko bitewe n'uko bongeyeho amasaha abiri twabyishimiye cyane mu mikorere biraza guhindura yuko nk'amafaranga twakoreraga twatahaga kare kandi dukeneye byinshi ubwo rero kubera ko bongeyeho amasaha abiri hari ikiziyongeraho mu mafaranga twakoreraga kongerera abikorera nanone kuba bashyiraho 50% kuba batanga 75% nanone bitewe n'abantu bagomba kwakira bitewe n'iyo sare uko ingana nabo wagiye hari ibyo bongera kandi iyo bongereye amasare natwe tubona akazi
ngewe ntabwo nakurikiye amakuru ariko numvise ko amasaha bayongereye
bivuze iki mu kazi kawe
mu kazi ni byiza cyane kubera ko twanabishimye kuko biraza gutuma akazi gakomeza kandi tukabyaza umusaruro nk'uko byakagombye kumera tukaba dushimira rero leta ko ntako bitangiza kugira ngo ifate ibyemezo byo kurinda abaturage bayo
mu mikorere se ugeranije n'imikorere mwari mufite niyo mugiye kugera biri butandukane cyane
biri butandukane kubera ko ubwo urumva hari indi ntera tugiye kugeramo niba twatahaga kare amasaha akaba yongerewe biraza gutuma akazi natwe kwiyongera
birahinduka ku buryo bwa finanse yacu igihe byose niba twabonaga abakiriya bakeya ubungubu ari buze kwiyongera cyane ko abenshi batahaga kare kubera amasaha n'amafaranga yacu ariyongera twebwe nayo twabonaga kuko hari abantu bamwe bararaga bakora bakenera kurya nijoro ntibabone uko bajya
ngewe byanshimishije kuba nyine wenda bizadufasha kuba twakora abakiriya baziyongera wenda bitewe n'uko amasaha bayongereye mbese bizagenda bidufasha
akubwiye inkuru nziza
inkuru nziza gute
amasaha nyine yongereye biradushimishije cyane
nsanze mucinya akadiho
dusinya akadiho nyine kubera ko twumvishije inkuru nziza ko twatahaga saa tatu cyangwa ukajya mu rugo wenda waciye n'ahantu wanyweye n'akantu ugasanga wenda amasaha arakugonza ariko ngo uzajya ukanywa saa mbiri saa tatu saa yine saa tanu saa tatu ubura saa sita noneho ni ibyo nyine
ibintu byo kwishimirwa cyane kuko ikigaragaza ko iki cyorezo turi kugihasha kandi tukirinda neza bityo na leta ikabona ko tubikurikirana tukabyubahiriza kugira tubeho neza n'abagenzi bacu tutabasize bityo rero tukishimira ko bongereye amasaha kuko ari twe twabigizemo uruhare rwo kugira ngo bayongere iyo tutirinda ntabwo bari kuyongera
iyo amasaha yahindutse kwiyongera ukumva ko mu mikorere nabyo aba ari sawa niba urumva umuntu yafungaga wenda nka saa mbiri bikaba byageze saa yine kumva ko haba harimo intera aba ari sawa kabisa biba ari byiza nkatwe mu mikorere yacu cyane cyane nko ku bacuruzi no kuri ba bandi bahaha hari igihe wavaga ku kazi wihuta noneho biragenda gute ko ntashye amasaha yageze ugasanga ari bamwe baburaye ariko nanone iyo bongeye amasaha wa wundi watahaga saa mbiri mu kazi abona uko ajya guhaha na wa wundi nawe avaga mu kazi izo saa mbiri atashye nawe uwo mukiriya ntabwo agira ute amubura nawe amugeraho kumva ko rero mu mikorere amafaranga aragira ute ariyongera
ubu se bagiye bahindura amasaha mbiri tugategereza n'ubundi saa mbiri twabaga turimo twitaye kuko n'ubundi abagenzi babaga basigaye babaga ari bake cyane nk'ubu rero kugira ngo saa yine nizigere ushobora gutegereza ukamara isaha nta muntu uratwara ari wa wundi umwe nabwo duhuriraho twese tumurwanira ugasanga abandi